bake nti buriya niko bayori bifaranga ninange nzajya yo mpindu cy'umugaga urira igikamyo nambaraje mu ntoki narinzi ko ndi bwakirwe nk'umutware mu murwa kubonaho umuntu arambika umusaya ikariti henze kurusha makaroni uracya mu gitondo nayo urankimakasi yabuze ikobo ikata ntiwabona uca umufunga ngo uhekenye nta musigati niwacu kuri ikijumba mu mugi ntibahinga nikoreye imizigo ngo mbona y'umusige nirinda ubusonga rero n'imisongo nisunga abandi mu mashyirahamwe mbika 5 50 ndagwiza cyuza butiki irahinda ubu ndarangura ndaranguza